To be a man.
You know what I'm saying? Kiuno dondora bakora kama katuni wa kuchora nyuma vingora natamania nite friendi ila kana mambo mengi video vixen top pointa ni mvwe biki nataka ni mjue jina
Aisho
kisha ni mwalike dina
Aisho
ni mfate ni mpesifa
Aisho
jinsi amekamilika mama
Aisho
I like the way you Tua kama anachora nyoka anavyojulikana kana nyota apagawi chambi udambi udambi nasikia adangi kwa wenye vitambi mina koma style mbaka nataka ni mjue jina
Aisho
kisha ni mwalike dina
Aisho
ni mfate ni mpisifa
Aisho
jinsi amekamilika mama
Aisho
I like the way you are
you are
baby I'm in love Kichwa kada Zanzibar na unanga mamiga mtakuwa kichwa kinoga mikidaga unanjua utanumiza moyo.